gavumenti ewadde ebitabo ebikozesebwa mu kusoma abayizi okwetooloola amasomero gaayo gonna aga sekendule mu disitulikiti ye Kalungu okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Essomero lya gavumenti erikyasinze okubaamu abaana abangi lye lyakabukunga secondary school lye limu kwagaganyuddwa mu nteekateeka eno era omukulu waalyo Haji Adam Matovu Kasumba bw'abadde ayogera naffe yeebazizza nnyo gavumenti olw'obuyambi buno bwebawadde ekigenda okwongera amaanyi mu kuyita kw'abayizi. Wabula Haji Adamu Matovu agambye nti kyalibadde kirungi gavumenti n'egaba obutabo okusinziira ku muwendo gw'abayizi ababeera mu masomero kubanga amasomero agamu galina abayizi bangi okusinga ku malala ng'obutabo bubaweebwa singa buba bwa kyenkanyi wayinza obutabaawo bwenkanya.
Ka gavumenti yasooka n'ejja n'etuwa ku butabo bwa chemistry obwalo wa curriculum ate era mu weeks bbiri emabega era abakulu ne bakomawo ne batwongera obutabo kale newankubadde tetusobola kugamba nti bumala naye abaganda bagamba emu esinga zero era ffe tuli basiimu nga abakozi nti we twali badde ate tunoonya ssente tuteekemu tugule ate gavumenti yatuwadde. Kulwa bannange bonna mu Kalungu njagala okwebaza gavumenti ate n'okugisaba nti etwongere kuba mazima obwetaavu tulina bungi.